shana
Ine shakaleke
Ufe kusa mwa
Ine shakaleke
Kusa mwa nebo
Ine shakaleke
Somewhere.
VM Records.
Asante sana.